tumi ninapokuwa na wewe. Saki hii safari ni unoke mwenyewe. Uwe nutakuliza uwe na sino way. Even in the dark tochi utamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendani baby. Acha niwambie hii story. Toka day one leave your falling. Sikuwezi shabila calling. Siku mzima sito piga sorry. Nikanza fairy love. Nafsi zikakutana bila hata kula. Sisi tukashi Nikanza fairy.